kurangatira tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero I tēnei hāora, ngā runga no hoki I ngā ringa raupā, o te reo I rirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi I tēnei hāora nei, anā kei te mahi tahi a Ngaitahu ki tētahi o ngā umanga whakahaere wahapu nui o te ao ki te whakawhanake I te whanga o whakaraupō. Hurirawa ke tīwi ki te hui a te ropu toitū te tiriti hei whakawhanake I o tātou rangatahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. E toru ngā rūnanga o Ngaitahu e mahitahi ana ki tētahi o ngā umanga whakahaere wahapu nui o te ao. Arā kia DP World ki te whakawhanake ake I te wahapu o whakaraupō. Hei tā te māngai mō tōnui, hei tā Liz Brown, ko te whāinga ia kia noho te mana o te wahapu o whakaraupō ki te tūmatanui. Engari kia tū hoki he whakaitanga mahitahi tauroa kia DP, kia kaua ngā kaiuturēti e hemo I te nui o te utu ki te whakatipu ake, ki te whakawhanake ake. I te wahapu o whakaraupō. A nei te minita whakawhanake rohe a Shane Jones.
Aroa noa tēnei momo kaupapa e were were ana. Aroa noa ngā tāngata whakangā pūtea mai rā wāhi e rapu huarahi ana me pehera nei rātou whai pāngai ki tēnei wāpū ki whakaraupō. Ka mutu te hanga nei ko te kupu whakamutunga kei te kaunihera. Kei wāinga tunu I te hāpori ki o Tautahi. Kā reo kupu mō te tū o Ngaitahu, nō rātou te mana whenua ki roto I taua rohe. Kā mutu kei wareware tātou te nui o te pūtea, ko oti te whakangao ki taua wāhi mai te rū whenua. Me taku mōhio kā nui no atu te kaha o ngā hapu kei ngā pāpāringo o te moana I kona. Engari ko te kupu hakamutunga e hoa kei te kaunihera me te hāpuri. Tā te mea nō rātou tēnei taonga e hara I te kāwanatanga.
Kua whakahaere hui o rangatahi te ropu toitū te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu I te anamata o Aotearoa. I te hui nei ngā kaiarahi maiangi o te wā e tohatoha ana I o rātou mātauranga e ōhia manomano ana I ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apopo o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia tūhoro Nuku Smith.
Kei papa matua tira. Au ta tātai wānanga I te rangi nei. Tētahi mea mōku, tētahi mea mō tētahi upe. O mō tātai katoa, ko te oranga tonutanga o te mokupu nei, ngā ahuatanga katoa o tā rātai oranga. Kura mai, hauora mai, hakinakina mai, wera mea katoa, e rite tonu tā rātai mana ki ngā mana katoa. Kei rite katoa, ke pai, ke puta hei raukura. Mō rātai umaha, engari e kia ke pai ai tō rātai puta, kia tautoko ai tō rātai puta ki tīnei ao.
Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Mai P. Clark kia te karere me marae I te reo tātaki o Aotearoa. Mō te huarahi kei mua I aia I tēnei taupōti o 2026, kua roa a Hana Rāwhiti Mai P. Clark e noho wahangū ana I te pāti Māori e karapoti hiana ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tōtara wāhi ruatanga. Kua roa hoki te pāti Māori e kōrero ana mō te kotahitanga, engari kua whakātu kē mai I te wehewehetanga, Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Mai P. Clark, e whakautu ana I te pātai, ai rānei, ka tāia, e te pāti Māori, te whakātu mai te kotahitanga I tēnei taupōti.
E rongo ana I tā wangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori I tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki, he oe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe, I tēnei kāwanatanga, kā tahi, ko te whakakotahi I te iwi Māori, kā rua. Kā toru, I aku haerenga ki tā wāhi, ki ngā iwi taketake putanoa I te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi taketake o Amerika, ko tā rātou, korero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party.
A ko ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. I hinga te kapa o mā ia I hipa I te whakataetae poifana o te ao I nanahi, toru ai ki te tahi i putati huonga o mā i te tīmatanga o te tākaro tahi ki te kore. Nā waira, nā waira, ka piki te kaha, ka piki te māramatanga, ka piki hoki a te taiatanga o te kapa o ihipa meara wāke, ko rātou i toa toru ki te tahi. Kua whakaingoatia te kapa o pango Māori mo tēnei tau 2021, ko tētahi o ngā kaitākaro hou. Kua whakaingoatia e te kaiako matua hou, ara e Tamati Ellison, ko te tama a Carlos Spencer, ara ko Peyton Spencer tōnei ingoa. Tui atu ki tēnā, ko ngā kaitākaro ho o te kapa i tēnei tau, ko Torian Barnes o te kapa kahurangi, Adam Lennox o te kapa kahupeka, JJ Pōkai o te kapa rangatira, me Taylor Cahill o ngā whatu moana. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.